Yeah. It's Amy Winstar. G.
G.
The eighth way. Nkeramu zi hustle, hustle. Narandembe ramu zi battle. I know life is one big, big struggle, but shit, sometimes nebu za china kwa chino. Gate fena picture tu atonde wa muyamu kama. Fena tulia, venezike tusala. Fena tuliva sine, rava singa tuene. Na topona wona nza singa. Why me? Ae luachinze tiega. Luachinze siga gawala. Luachi wenteke kechivule nkuba wetonia. Luachi. Ned Wachi Balaman singer, Wachi Uganda World Cup, a chattel and your young Wachi. Wachi corruption tagwa, Wachi a politician, Babeda Batu City was that. You are need some answers, Kubanza Batima. Miko, yeah. Chochejo. Omudave and Boli Ramazima, Ze. Miko, yeah. At some point you feel like giving up, nigga.
Damanya hunde ruga, daleba hundi kuza. Mumisha hundi kuza, chiga flow to charge kuza. Otawa money, kwenda kwito chiniga. Uganda yo misho ya kwatezo big figures. Jiro mujinya, mwana kora na mani. Tindenda raparanji dan hip hop ele shashurariari. Emiaka jakarenka, banda vuge gari. Na shanga fani anji dan tibo wa maramani. Ounda kandidat handsome, kwa tejo ipsam, net shwara. Hip hop yanyele shashurariari. Leka kushomese, kuno kwefa gao. Kurasto le shanga, twena 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 shongora. Leka kushomese, kuno kwefa gao. Rugamu biyamu ndekonde reri weye injiri. Heji ni chiga flow. Na jitamu mishu. Ne mask nda zaha chati. Nanye garuha. Yama. Izen. Ni kwetiri. What?